Crazy. Oh yeah. They call me say loud. Yeah. My girl, you do your bad or see, but okay. But you know my love and I'm crazy. I'm crazy. Cause of my dream, I share your tattoo, hote. But you know my love and I'm crazy. Uwana weni baraka, saya nini utake talaka. Weni wangu rudi haraka baby, rudi haraka baby. Weli sina faranga, baradele mina kichanga. Weni wangu rudi haraka baby, rudi haraka baby. Ah, dali ah, nani onamia of you, onamia of you. Baby, baby, ebu fanyo teki. Mina dharaulika, mina dalilika. Hata yangu weti, imeshuka weti. Nimedhoofika, mwili wote kamini. Kama tena ntapona, yote sababu ni you. Sababu ni you, kama soka buini. Wapi tena tanona, apa nipo I see you, nipo I see you. Kuwana weni baraka, saya nini utake talaka. Weni wangu rudi haraka baby, rudi haraka baby. Weli sina faranga, baradele mina kichanga. Weni wangu rudi haraka baby, rudi haraka baby.